Yeah.
Say Kiev. Nafika time in life. Nabidi ume look back. Then una realize. Maze, hip hop na text your right. For me, mefika hiyo time. Yeah, mefika hiyo time yani. Ndio maana today nimeamua. Yeah. Na rap repentance.
Today ni na rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today ni na rap repentance. Today ni na rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today ni na rap repentance.
First time kupelekwa chuo na mada. Nili cry a lot after ye kuniacha. New life Genesis nimeanza. My son Soma, that's my father. Hari now kapo one still the same story. Job had at least upateka jobo. Ukicheza utabaki tu kuboro. No pain no gain, style of your game. But I leave the show one thing, see where's it forget. Bila got success, where's it get? Ata wale chake kwe the same way na wewe. Bada utabaki searching, come wewe. True satisfaction comes from salvation. I wanna sing Jesus, that's my motivation. I wanna live eternal life, not cremation. That's why today I'm just seeking salvation.
Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance. Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance.
First two, sasa nabonga kwa watu. Walio ni challenge, wakanita tukiatu. Mina wapati, miaka mitatu. Kuwa show vile God, so thingi watu. Sikire kingdom first. Na ikibidi, itabidi ube fast. In God mina trust, siwezi kuwa last. Mili winner, nishavuka past. Sasa niko ready to make history. Make a revolution. Musically, stronger Samson. Theocratically, spiritually. Niwe na makali. Born again after kusaka salvation. At least leave your mind. Sasa iko na punctuation. Unasaka password ya heaven authentication. Usihack password ni salvation.
Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance. Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance.
Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance. Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today nina rap repentance. Today nina rap repentance. Naomba msamaha kwa yote niliyotenda. Judgment, najua sitahepa. Ndio maana today.